downloaded from ilovezedmusic.com.
Shimuno chalo ili abulendo Iyo tuenda mumiotoka chila bushiku Na tulande popali uyu ifwe tutila
Na muteje nyo
Ati tulanina
Tulanine fima yamba ya chila bushiku Baminga ufu nishitani mambishi
Lelo
Lelo tatu ishiba na muteje nyo
Ipweta tuishiba, ukwa afumine Ipweta tuishiba, limbi na kolwa Ipweta tuishiba, atilimbi ala puputa Kenya wachine Uoifwe tufuile vye Tuache tekela Na tulande popali uyu Na mute Kenya
Esa
Ati ena
Sena ewa tuika tila imyeo Yesu
Bambi
Bambi miaka Ishingi bambi shibi
Ena
Ena ewa ishiba ifwe ukotule
Atichoba Pamusebo tulamuita Namute Kenya Ena alapisha wino Mwebo Ena alapisha wino Muchetekeleni mwebo
Muchetekeleni Muchetekeleni
Muchetekeleni, muchetekeleni, bantu ena lesa tafilwa, ati muchetekeleni mwe.
Muchetekeleni, muchetekeleni, bantu ena lesa tafilwa,
ati muchetekeleni,
muchetekeleni,
mwebo,
muchetekeleni,
bantu,
bantu ena lesa tafilwa,
ati muchetekeleni.
From ilovezedmusic.com.